Jeff Bob. Sush. The bitch. Why?
Yeah. Sayithola ntwana yasipimpi nangathi down. Sewulahle umlenze umama ngimshiye ekhaya masiphuza ntwana nevaulash. Step ntwana isimnandi leso silayo. Sewulahle umlenze uzuma. Sewulahle umlenze ematshotshombeni. Sayithola ntwana yasiphila impilo ngathi down. Sewulahle umlenze umama ngimshiye ekhaya masiphuza ntwana nevaulash. Sawulahle umlenze. Futhi matatazela. Ntombi zakho singifune sonke. Zimbi zonke siyashelela. Kiphi insangu zekapa zonke. Culo mnandi phela. Uphethe ingane nekuphuzo. Su ice cream. Ice baleka. Ntwana siyashelela. Mbona ntwana siyabaleka. Sayithola ntwana yasiphila impilo ngathi down. Sewulahle umlenze umama ngimshiye ekhaya masiphuza ntwana nevaule. Step ntwana isimnandi leso silayo. Sewulahle umlenze uzuma. Sewulahle umlenze ematshotshombeni. Sayithola ntwana yasiphila impilo ngathi down. Sewulahle umlenze umama ngimshiye ekhaya masiphuza ntwana nevaule. Shuthi phezi gidle noma yini. Beme noma yini, ngibrooke kodwa ngispend imali eningi. Angifuni inyama eningi, ngifuni insanga eningi. Angifuni imali eningi, bazothi salamuzi nawe uyazi. Lahla noma inini, sawulahle umlenze. Umama ngimshiye ekhaya masiphuza ntwana kunevaule. Step ntwana isimnandi leso silayo. Sawulahle umlenze uzuma. Sawulahle umlenze. Sayithola ntwana yasiphila impilo ngathi down. Sawulahle umlenze umama ngimshiye ekhaya masiphuza ntwana nevaule.